Ekitongole ky'ebigezo eby'obusiraamu ki Uganda National Examinations Committee for Idad and Thanawi Honesty mu bufunze kifulumizza ebyava mu bigezo by'abayizi abasiniya ey'okuna n'ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde eby'obusiraamu. Dr. Hassan Kiyingi, ssaabawandiisi wa Unicity, mu kwanja ebivudde mu bigezo ategeezezza nti ku mutendera gwa O level nga ye idadi abayizi 557 baafunye first grade kwabo 1896 abaatuula ebigezo era ne babiyita. Kakati mu ngeri y'emu Dr. Kiyingi atubuulidde nti abayizi 41 ebigezo baabigudde ate 26 tebaalabiseeko kubikola. Abayizi 337 baafunye eddaala lya kubiri, 147 lya kusatu, 75 ne bayitira mu ddaala ery'okuna. Ebigezo by'abayizi 16 byo bikwatiddwa nga abantu bateeberezebwa okwenyigira mu kukoppa oba ng'ensimbi ez'okubawandiisa okutuula ebigezo tezaatuuka. Kakati ono atubuulidde amasomo nga bwe gaakoleddwa na kika kya masomo ki.
Masomo agasinza okukolebwa mwadde mufite ibada nerigobeerio erya hadisi ne tawhidi omutendera ogwa ole omutendera ogwa sanawi gange masomo agasinza okukola obulungi fiqhi ahwal shakhsiya amateeka agafuga ebyomumaka ne usulu fiqhi kati ate amasomo agakoleddwa obubi obutafaananako mulundi guli omutendera ogwa idadi ifuzu ne tafsir that is Quran memorization luli baakola bulungi naye kununo ku idadi baakoze bubi nnyo ne Quran interpretation ate ku sanawi if it were tafsir, Quran memorization and Quranic interpretation. The work done subject at Quran level, Arabic literature, and followed by Nahaw and Sarf, grammar and morphology.